Polisi ensangi kukengizi za Kampala walimu district ye Wakiso erikaba vukana musanvu benude babadde batekateka okubiku babadde batekateka okukusibwa okutwalibwa mumanga agebu naida nti bakubiye ekyeyo mu bubba. Abavubuka bano bali wakati w'emyaka 16 n'emyaka 30 kigambibwa nti bajjiddwa mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo omuli mu disitulikiti y'e Bushenyi, Emityana, Mbarara, Kabale, Entungamo ne Busoga. Bano bategeeza poliisi nti baadde bamaze okusomesebwa ebikwata ku by'ensimbi era babanguddwa bulungi nnyo ne ku ngeri y'okutundira ebyamaguzi ku mitimbagano n'ebirala ebiringa ebyo. Poliisi egambye nti abavubuka bano babadde bakunganyizibwa kampuni eyitibwa Dream Visionaries ng'ekolera mu kitongole ekya Alliance in Motion Global era ng'okwewandiisa buli omu baamuggyako ssingi 15,000,000. Poliisi ezudde nti abavubuka bano oluvannyuma lw'okutuusibwa ensangi bakama baabwe baabaggyako essimu okumala ssabbiiti namba oluvannyuma bannyini kampuni eyo ne batandika okukaka abavubuka abo okubira bakadde baabwe nga babaagaza akadde k'ensimbi kalamba n'ekitundu kakole ng'entandikwa ey'okukola bizinensi bo gye batamanyi. Omwogezi wa poliisi mu kampani Minana Lwecho Kawala agambye nti bali ku miggo gwa nnannyini kampuni ya Alliance in Motion Global abeeko by'annyonnyola. Mu mbeera eyo kampuni eno ya Alliance in Motion Global ezze erabikira mu bikolwa ebyefaananyiza kuba biti eby'okutwala abantu ebweru w'eggwanga okkuba ekyeyo ng'etambulira nnyo ku bavubuka abaakamaliriza emisomo gyabwe wamu n'abo abasobeddwa olw'ebbula ly'emirimu.